Westsidemusic.net.
Ish. Zero.
X on a bit.
Kuhudu kwa tu ukapanga move. Chanjelesa wena ni mawea ufu. Three quarters iva gai bali rudi. Ukapaya kiti ni shiva chinja mamudi. Make sure panga zina kwe upita. Apo sivaza kudosa dosa fulupita. Make sure bakuzive na bankote. Olo uka imilila kose vankavote. Back to GP ya pa move ili hao. Olo ni pa bondi ni pa eko chentao. Ni wae wanilizi lepo foni. Kena kuno ni kupaya vala monga doni. Prepare tibolo enda kupati. Keep a small seko monga rozi na japati. Kungena mupasi wa mpupo weka weka. Bazi peki yanga keki ya kateka. Muzembasi kashimbuli na exi. Eye contact alangiza na Drexi. Nichaye continue loka pena nitushe. Na kwa tienda sinizi wa mushe. Wagai lelo muvu ilipati. Ku area yo kusichu ilipati. Tituru kushapaka ipite chabine. Time time tingene motika vine. Ni lifestyle. India lifestyle. Ni lifestyle. India lifestyle ya muhudi. Ni lifestyle. India lifestyle. Ni lifestyle. Vinangu vidi bad, vinangu vidi good. Hey. Nicheza la cheboga dena tinta. Daily ni tutori ya teaching ya kurimoti. Part time job kuno ndine babysitter. Na sala chabeneka wose wacha adimoti. Kuno kuhudu niyokosa. Wena wama kuya ukapita no kuposha. Wakufundula pachitu chili chako. Ukapanga ntota vavomo ponya manako. One day kumaetini. Natini vendeleko nifike pa maketi. Nichaye kwa cheolo one thing. Nikule kwa chabena ya nanika ni paketi. Kufika chepa kuna na bungana na majanki. Winangu wanifwe mbati ya nipoke baki. Neze na kare jidiwa munga muliokela. Wina lalasa wose bayamba kuvendela. Apa vose ni muoda. Jilipa mozi nga katundu kumaoda. Wakuna eva titie kumusenta. Jikla beko pati siniziva kwa tienda. Zero. Bagai lelo muvu ilipati. Kuerea kusichu ilipati. Tituru kushapaka ipite chabine. Time time tingene motika vine. Ni lifestyle. India lifestyle. Ni lifestyle. India lifestyle ya muhudi. Ni lifestyle. India lifestyle. Ni lifestyle. Vinangu vidi bad, vinangu vidi good. Yeah. Ni lifestyle ya muhudo. Ish. Kuno. Kuno ni diva mavundo. Yo. Zero. X on the beat. Basta hype. Ice. I got you. Chish.
Marsh records.